exclusive from ZambianMusic24.com.
Yamashwi ateye hejuru anchiru rubanza kugoku kwemera yose sinzaho yarengeye ngukomana wahinduye ibihe nijeje umutima gusa nkurikira inzira y'umusaraba nawe niho wavugiye uti byose birarangiye njye sinari nzi neza aho ishimwe ryanjye rizaba byansabye kukwizera gategereza uko uzabigenza sinari nzi neza aho ishimwe ryanjye rizaba byansabye kukwizera nategereza uko uzabigenza nawe ntiwanetse njyenyine wimuye imisozi uringaniza ibyansumbaga wimuye imisozi urema inzira hagati mu nyanja nyigutabaza warahabaye Mana umbera intsinzi yanjye nyigutabaza warahabaye Mana umbera intsinzi yanjye sinzi ibyasimbura umugambi w'Imana ku muntu wayo iryo ni isomo nigishijwe nibyo amaso yabonye mu bihe bigoye
Yeah.
from ZambianMusic24.com.